Ja. Wanga wakumaloto zona tupi mundi ya kama ndienda sindi makala soka polo ineyo ati majita kuona kuchedwa kuti kunja kunendi kasa nduke bwana kumaloto sindi menpawi ineyo ati sindi ona ndi kukesa donto lani sozi kama kukumana vivuto mwinga ndi kazi sinandeka ineyo Adi abale ya mandi gwila mkondu Osawone sasa njeka pena gaduka Kukondu andika matukuka Ineyo wo Adi aliese wo pacha uta Asipembezo nitukuma kwirizana Kujandi kumwea limozi Ineyo wo Adi azipani kumagonjelana Kupanga umozi kutatu kuleziko Nose kumasimba lokoma Ifeyo wo Adi kumaseka kuseka limozi Kumachengeta na sopoli la limozi Osaona za mitundu Ifeyo Adi muziko dimuli chitenderi Uyambila kusanje kutela chitiba Hakunja kumachisiria Ifeyo Kumanga tizingo kala chojife Tizingo kala chojife Kumanga tizingo kala chojife Tizingo kala chonjife Adi nadoba di kukesa sozife Di kukesa sozife Adi nadoba di moyo okankau Moyo okankau Amuye wanga ivani Latu bembero Kuti tizingo kala chonjife Tizingo kala chonjife Mabuto watu senzani Baka kumabeto Tizingo kala chonjife Ati Malawi wanga wakumaloto Osana nizana ama komela venda Alimindo gulisambe Komo lililo selili nichokuja Lindi zofunika maloso okala Mazindi magesi kwa ose Ngati nuyo Mwae wanjito ukumapeseka Anama nyumba akumaimba sukuru Bizine sisi kutukuka Ifeyo Adi aliese alinichochita Umbapa utana antuku kila ganyu Unede kuliba gaidi Ifeyo Adi mabanja muakumakondana Solanda na mabanja zilinga timbiri Matenda nao hatachepa Ifeyo Adi mangwala muzipata la zose Hakuma tezeka antundi kumachira Ifati saku ikambaso Ifeyo yeah. Asogoleli akupanganika Kutandiza antu osazi wa chinyengo Misonko iku gira nchito Ifeyo Adi chitetezo chili palipose Zoma banga matemo titazifundika Bacha itakwira mpafu Ifeyo Kumanga tizingo kala chonjife Tizingo kala chonjife Kumanga tizingo kala chonjife Tizingo kala chonjife Adi tatoba di kukesa sozife Di kukesa sozife Adi tatoba di moyo okankau Moyo okankau Ambuye wanga imani Latu bembero Kuti tizingo kala chonjife Tizingo kala chonjife Mabuto watu senzani Baka kumabeto Kuti tizingo kala chonjife Tizingo kala chonjife Tizingo kala chonjife Kumanga tizingo kala chonjife Tizingo kala chonjife Adi tatoba di kukesa sozife Di kukesa sozife.
Katika noma ni moyo okankau.
Moyo okankau. Abuye wanga imvani. Latu bebero. Kuti chizingo kala chonjife. Chizingo kala chonjife. Makuto watu senzani. Baka kumapeto. Kuti chizingo kala chonjife. Hey,